Igitabo abakurambere n'abahanuzi igice cya 61. Sawuli anyaga ubwami. Iki gice gishingiye mu rwandiko rwa mbere rwa Samweli igice cya 15. Ibicumuro bya Sawuli byari bitararenga ihaniro. Uwiteka yamuhaye umwanya wo kongera kwiga icyigisho cy'uko umuntu agomba kwizera ijambo ry'Imana atajuyaje kandi akumvira amategeko yayo. Igihe umuhanuzi yamutangarizaga igirugari, Sawuli yatekereje yuko arenganye maze atanga impamvu zo kwiregura ifuti rye. Samweli yakundaga Sawuli nk'umwana we, ariko Sawuli yangaga ko Samweli amucyaha maze bigatuma ahora yirinda kubonana nawe. Ariko Uwiteka yohereza umugaragu we ngo azanire Sawuli ubutumwa buvuga ngo, nibutse iby'Abamaleki bagiriye Abisirayeli ubwo babatangiraga mu nzira bava mu Egiputa. None genda urwanye Abamaleki ubarimburane rwose n'ibyo bafite byose, ntuzabababarire, ahubwo uzica abagabo n'abagore n'abana b'impinja n'abonka, inka n'intama, ingamiya n'indogobe. Uwiteka yari yaraciriyeho iteka Abamaleki akoresheje Mose. Amateka y'ubugizi bwa nabi bwabo bagiriye Abisirayeli yanditswe mu bitabo hakoreshejwe itegeko ngo uzakureho rwose kwibukwa kw'Abamaleki, ngo bibagirane mu bo munsi y'ijuru bose, ntuzabyibagirwe. Gutegeka kwa kabiri, igice cya 25, umurongo wa 19. Imyaka 400 yose icyo gihano cyagumyaga gusubikwa, ariko Abamaleki ntibareka ibyaha byabo. Noneho igihe cyari kigeze yuko igihano cyasubitswe igihe kirekire gityo gitangwa. Ku Mana yacu y'inyambabazi, guhana si byiza. Ndirahiye sinezezwa no gupfa k'umunyabyaha, ahubwo nezezwa n'uko umunyabyaha ahindukira akava mu nzira ye maze akabaho. Uwiteka ni Imana y'ibambe n'imbabazi, itinda kurakara, ifite kugira neza kwinshi n'umurava mwinshi, ibabarira gukiranirwa n'ibicumuro n'ibyaha, nyamara ntitsindishiriza na hato abo gutsindwa. Ezekiyeli igice cya 33, umurongo wa 11, no kuva igice cya 34, umurongo wa 6 n'uwa 7. Nubwo Imana itishimira guhora, izahana bica amategeko yayo. Ni ngombwa yuko ibigenza ityo kugira ngo irinde abatuye isi gushaya mu byaha no kurimbuka. Kugira ngo Imana ikize bamwe, igomba gukuraho abinangiriye mu byaha. Ariko igihe Imana yatangaga igihano, yibutse kugira imbabazi. Abamaleki bagombaga kurimburwa, ariko abakene bari batuye hagati ntibishwe. Nubwo ubwo bwoko bwari butarareka gusenga ibigirwamana mu buryo bwuzuye, basengaga Imana kandi bari inshuti z'Isiraheli. Sawuli abwiwe kujya gutera Abamaleki, yahise ahururiza abantu kujya ku rugamba. Abahururije kuza kurwana, abagabo bo mu Bisirayeli bamusanze ari benshi. Abisirayeli ntibagombaga guhabwa icyubahiro cy'uko banesheje cyangwa ngo bajyane iminyago y'abanzi babo. Bagombaga kujya ku rugamba gusa kubwo kubaha Imana. Imana yari ifite umugambi wo kwereka amahanga yose kurimbuka kubwo bwoko bwari bwasuzuguye ubuyobozi bwayo. Maze Sawuli yica Abamaleki, afata mpiri umwami wabo Agagi, ariko Sawuli n'abari kumwe nawe barokora Agagi n'inyamibwa z'intama n'inka z'indatwa n'ikintu cyose cyiza, banga kubirimbura rwose, ahubwo ikintu cyose kigawa kidafite umumaro baba ari cyo barimbura rwose. Uko kunesha kwabyukije ubwirasi ari bwo ahanini bwarimbuje Sawuli. Kuko yifuzaga gusingizwa atabarutse yanesheje, Sawuli yiganye imico y'amahanga yari abakikije maze ntiyica Agagi. Abantu bigumaniye imikumbi myiza cyane, amashyo n'amatungo yo gutwara imitwaro, bitwaje yuko bazatambira Uwiteka. Nyamara bari bafite umugambi wo kubisimbuza amatungo yabo. Kubona Sawuli yaraciye ku bushake bw'Imana bishaka, byerekanye yuko atajyaga kwizerwa ngo ahabwe ubushobozi bwo gutegeka ngo abe uwungirije Uwiteka. Ubwo Sawuli n'ingabo ze bari batashye banezerewe kubwo kunesha, mu rugo rwa Samweli hari agahinda. Imana yari yamutumyeho iramubwira iti, nicujije icyatumye nimika Sawuli, kuko yateshutse akanga kuriyoboka ntasohoza amategeko yanjye. Uwo muhanuzi araboroga maze arara asaba ijoro ryose kugira ngo Imana ye kumuhana icyo gihano gikomeye. Kwicuza kw'Imana si nko kwicuza k'umuntu. Kwicuza k'umuntu ni uguhindura imigambi, naho kwicuza kw'Imana no guhindura uburyo ibintu bimeze n'amasano. Umuntu ashobora guhindura isano agirana n'Imana akemera gukora ibyatuma agirira umugisha ku Mana, cyangwa ashobora kwivana ku byamuhesha umugisha bitewe n'ibyo akoze. Kutumvira kwa Sawuli kwahinduye isano yagiranaga n'Imana, ariko iby'Imana yamushakagaho kugira ngo imwakire ntibyahinduwe, kuko ntahinduka cyangwa ngo agire n'igicucu cyo guhinduka. Yakobo igice cya 1:17. Bukeye umutima umurya, uwo muhanuzi ajya gusanganira uwo mwami wari wacumuye. Samweli yabonaga yuko Sawuli ari bwihane maze akongera kwemerwa n'Imana, ariko Sawuli wari wateshejwe agaciro no kutumvira yaje gusanganira Samweli amubeshya. Uwiteka guhire, dore nashoje itegeko ry'Uwiteka. Uwo muhanuzi amubajije ikibazo gikomeye ati, ariko uko gutama kw'intama kunza mu matwi no guhogerana kw'inka numva bigenda bite? Sawuli aramusubiza ati, bazivanye mu Bamareki kuko abantu barokoye inyamibwa z'intama n'inka z'indatwa ngo nizo gutambira Uwiteka Imana yawe. Naho ibindi byose twabirimbuye rwose. Kugira ngo bitamubarwaho, ahitamo gushyira ku bantu icyaha cyo kutumvira kwe. Ubutumwa bwo kwangwa kwa Sawuli bwagombaga kuvugirwa imbere y'ingabo z'Abisirayeli ubwo bari buzuwe n'ubwirasi bwo kunesha kwari kwitiriwe ubutwari n'ubuyobozi byiza by'umwami wabo, kuko Sawuli atari yagaragaje uruhare rw'Imana muri uko kunesha Isirayeli bari bagize muri iyo ntambara. Samweli abonye ikimenyetso cyo kugoma kwa Sawuli, arakazwa no kubona ko ayobora Isirayeli mu cyaha. Ubwo afite agahinda kavanze n'uburakari, aravuga ati, "Buretse nanjye nkubwira ibyo Uwiteka yarayambwira ijoro. Mbese nubwo wigayaga, ntiwagizwe umutware w'imiryango ya Isirayeli?" Yongera kumubwira itegeko ry'Uwiteka ryerekeranye n'Abamareki, maze amubaza impamvu yo kutumvira k'umwami. Sawuli akomeza kwiregura, ariko kumvira n'umvi y'Uwiteka. "Nagiye muri iyo nzira yanyoherejemo, nzana Agagi umwami w'Abamareki n'Abamareki ndabarimbura rwose. Ariko abantu nibo benzeho intama n'inka zarutaga izindi ubwiza muzarimburwaga kugira ngo babitambire Uwiteka Imana yawe igira ugari." Mu magambo akomeye, uwo muhanuzi yanga urwo rwitwazo rw'ibinyoma, maze avuga aya magambo adasubirwaho. "Mbese Uwiteka yishimira ibitambo byoswa n'ibindi bitambo kuruta uko yakwishimira umwumvi? Erega kumvira kuruta ibitambo, kandi kwitonda kukaruta ibinure by'amasekurume y'intama. Kuko ubugome busa n'icyaha cy'uburozi, kandi mudakurwa ku ijambo asanuramye ibishushanyo. Ubwo wanze ijambo ry'Uwiteka, nawe yanze kuba ku ngoma." Umwami yumvise ayo magambo ateye ubwoba, araboroga ati, "Naracumuye ubwo nishe itegeko ry'Uwiteka n'amagambo yawe, kuko natinye abantu nkabumvira." Nubwo yadagadwaga, Sawuli yemeye icyaha cye, ariko kandi agakomeza kubiherereza ku bantu. Si ukubabazwa n'icyaha, ahubwo n'ubwoba bwo kugihanirwa bwatumye umwami wa Isirayeli yinginga Samweli ati, "Noneho ndakwinginze, mbabarira icyaha cyanjye kandi uhindukirane nanjye kugira ngo nsenge Uwiteka." Iyo Sawuli yihana by'ukuri, yajyaga kwihana icyo cyaha ku mugaragaro. Ariko icyo yari arangamiye cyane ni ukugumana ubutegetsi bwe kandi abantu bagakomeza kumuyoboka. Yifuzaga yuko Samweli yagumaho kugira ngo abantu barusheho kumwumva neza. Uwo muhanuzi aramusubiza ati, "Sindi busubirane iyo nawe, ko wanze ijambo ry'Uwiteka, nawe yanze kuba umwami w'Isirayeli." Samweli ahagurutse ngo agende, uwo mwami agira ubwoba, afata umwenda we ngo amugarure, hanyuma umucikira mu ntoki. Bibaye bityo, uwo muhanuzi aravuga ati, "Uwiteka nawe aguciye ku ngoma ya Isirayeli uyu munsi, ayihaye umuturanyi wawe ukuruta." Igikorwa cy'ubutabera gikomeye cyane kandi giteye ubwoba cyari kigiye gukorwa. Samweli ategeka yuko umwami w'Abamareki bamumuzanira. Agagi wari uriho urubanza kandi utagiraga imbabazi, yitaba uwo muhanuzi ashinjagira yibwira yuko atagipfuye. Samweli aravuga ati, "Nk'uko inkota yawe yahinduraga abagore impfusha, niko na nyoko azaba impfusha mu bandi bagore." Nuko Samweli atemagurira Agagi imbere y'Uwiteka. Ibyo birangiye, Samweli asubira i Rama. Igihe yatoranyirijwe kwimikwa, Sawuli ntiyari afite ubwenge buhagije kandi imico ye yari ifite inenge zikomeye. Ariko Uwiteka amuha umwuka wera, maze amushyira aho yajyaga kugira imico yari ikenewe y'umutegetsi wa Isirayeli. Iyo akomeza kwicisha bugufi, umuco mwiza wose wajyaga kongererwa imbaraga, naho ingeso mbi zose zikabura. Uwo ni wo murimo Uwiteka asezerana gukorera abamwiyegurira bose. Azabaha ishuri rinenge mu mico yabo, kandi azabaha imbaraga zo gutunganya ibicumuro byabo. Nubwo Sawuli agitoranyirizwa kuba umwami yari aciye bugufi kandi atiyiringira, kuzamuka mu ntera kwatumye yiyumva. Ubutwari n'ubuhanga mu by'intambara yagaragaje akiza abi ya Beshi Galeyadi byazamuye amizero y'ishyanga ryose. Yabanje guha Imana icyubahiro, ariko nyuma arakiha. Ntiyakomeza kwisunga Imana, hanyuma mu mutima ava ku Uwiteka. Uko niko icyaha cyo kwihandagaza igira ugari cyateguriwe inzira. Uko kwiyemera mu buhumyi niko kwatumye atumvira ibyo Samweli amuhana. Iyo agira ubushake bwo kwihana igicumuro cye, izo ngorane yagize zajyaga kumubera umurinzi w'ahazaza. Kandi iyo Uwiteka aba yaritandukanyije rwose na Sawuli, ntaba yarongeye kuvuganira nawe mu muhanuzi we, amuha umurimo wo gukora kugira ngo atunganye ibicumuro byo mu gihe cyashize. Sawuli akomeza kwiregura mu mafuti yishyira hejuru, yanze uburyo bwonyine Imana yajyaga gukoresha kumukiza kamere ye. Umuhango w'idini wakorewe igira ugari wari unyuranyije n'itegeko ry'Imana, wamujyanye kure y'ubufasha Imana yajyaga kwemera kumuha. Uwiteka ntiyanejejwe n'uko Sawuli atamwumviye muri byose ubwo yateraga Abamareki. Nta mudendezi Imana yahaye abantu wo kugira ngo bave mu byo ishaka. Kumvira kuruta ibitambo. Gutamba ibitambo nta kamaro byari bifite, nta kwihangana, kwizera n'umutima wumvira. Sawuli avuze yuko ari butambe ku byo Imana yari yagennye kurimburwa, kwabaye gusuzugura amategeko y'Imana ku mugaragaro. Uwo muhango wari kuba igitutsi ku Mana. Nyamara benshi bakora nk'ibyo. hari ubwo banga kwizera no kumvira bimwe mu by'Imana ishaka kandi bakagira imihango y'idini batura Imana. Uwiteka ntashobora kuyakira iyo bakomeje kwicara imwe mu mategeko y'inkana. Ubugome busa n'icyaha cy'uburozi, kandi kudakurwa ku ijambo bisa n'icyaha cyo kuramya ibishushanyo. Abihaye kurwanya ubutegetsi bw'Imana bamaze kwifatanya n'umuhakanyi mukuru. Azatuma ibintu byose bigira ishusho itari y'ukuri. Nk'uko byagenze ku babyeyi bacu ba mbere, abakoreshwa nawe babona gusa inyungu zikomeye bazahabwa n'ibica amategeko. Abantu benshi bayobowe na Satani muri ubwo buryo bibeshya yuko bakorera Imana. Kristo akiri mu isi, abanditsi b'Abayuda n'abakuru bavugaga ko bafite umwete mwinshi wo guhesha Imana icyubahiro, nibo babambye umwana wayo. Umutima nk'uwo ni uba mu bibaha gukora ibyo bishakiye banyuranyije n'ubushake bw'Imana. Kwihandagaza kwarimbuye Sawuli gukwiriye kugereranywa n'ubupfumu bwa Satani. Kubwo kutumvira itegeko ry'Imana, yari ameze rwose nk'uwahanzweho na Satani nk'uko abapfumu baba bameze, kandi acyashywe yongereye kutumvira ku kugoma. Iyo yerura agafatanya n'abasengaga ibigirwamana, ntiyajyaga kuba atutse umwuka w'Imana. Imana iha Abisirayeli umwami Sawuli yari ibahaye uwo bifuzaga, nk'uko Samweli yavuze ati, "Nuko none dore umwami mwitoranirije kandi mwasabye." Urwandiko rwa mbere rwa Samweli, igice cya 12, umurongo wa 13. Igihagararo cye cyari gihuje n'igitekerezo cyabo cy'uko umwami agomba kuba ameze. Babonaga yuko ubutwari n'ubushobozi bwo kuyobora ingabo bye ari byo byari bikenewe kugira ngo ayandi mahanga bubahe. Ntibigeze basaba umuntu ufite imico y'indakemwa kandi ufite urukundo no kubaha Imana. Ntibashakaga inzira y'Imana, ahubwo bishakiraga izabo bwite. Nuko Imana ibaha umwami umeze nk'uwo bifuzaga wari ufite imico isa n'iyabo. Iyo Sawuli yisunga Imana, Imana iba yarabanye nawe. Ariko Sawuli ahisemo gukora ibyo yishakiye, byabaye ngombwa yuko Uwiteka amuvaho. Nuko yimika umuntu umeze nk'uwo umutima we ushaka. Urwandiko rwa mbere rwa Samweli, igice cya 13, umurongo wa 14. Wajyaga kwemera gucyahwa no kugororwa aramutse akoze icyaha.